Zabbuli ey'okuna. Onziremu bwe nkukaabira, ayi Katonda w'obutuukirivu bwange. Wansumulula bwe nnali mu nnaku, onsaasire, ompulire okusaba kwange. Mwe abaana b'abantu, mulituusaawo okukyusa ekitiibwa kyange mu nsonyi. Mulituusaawo okwagala ebitaliimu n'okugoberera eby'obulimba. Naye mutegeere nga Mukama yeeterekedde atya Katonda, Mukama anaawuliranga bwe nnaamukoowoolanga. Muyimirirenga mutya, muleme okwonoona. Mulowooze mu mutima gwammwe ku kitanda kyammwe, musiriikirire. Muweeyo essaddaaka ez'obutuukirivu, era mwesige Mukama. Waliwo bangi aboogera nti, ani alitulaga ekintu ekirungi? Mukama, gw'oyimusa omusana ogw'amaaso go ku ffe. Otadde essanyu mu mutima gwange okusinga ery'omukyengera ky'emmere n'omwenge gwabwe. Mu butatya naagalamiranga ne nneebaka, kubanga gwe wekka, Mukama, ontuusa mu mirembe.